got some jawabu. Tuko na mzito na bizibi. Lakini
kuna wazito ka Obama, wazito ka Mandela, kama Osama, huyota singe msema. Kuna wazito madakitari, wazito maprofesa, wenye thamani kina Mother Teresa. Lakini bado hakuna mzito, bado anafufua. Bado hakuna mzito, bado anainua. Mbingu na nchi zimekubali, zimekubali. Malaika makerubi hawapingani, hawapingani. Mbingu na nchi zimekubali, zimekubali. Malaika makerubi hawapingani, hawapingani.
Vibes that tell him greater than him too. I'm a general, him greater than me. So override, we call him daddy. Some no Luda king, some Krishna. But I'ma keep it real, me know Jesus. I'm with Tamzito, top of the top. Me in your coma, the end of full stop. I'm with Tamzito, top of the top. Top of the top, party, top of the top.
Na pingu na inchi, zimekubali, zimekubali. Malaika makerubi, hawapingani, hawapingani.
Mama mzito niwe, mzito niwe Yesu. Mzito niwe, mzito wazito. Mzito niwe, mzito niwe Yesu. Mzito niwe, mzito wazito.
Every nation bow before you. Mzito e. Everybody bow before you, yes we. Every nation bow before you, Zito. Everybody bow before you, yes we.
Every knee shall bow, every tongue confess.
Zito ni wewe.
Every knee shall bow, every tongue confess.
Zito ni wewe.
Every knee shall bow, every tongue confess.
Zito ni wewe.
Every knee shall bow, every tongue confess. Your man, you're the real general.
Zito.